najimsafi.com.
Tulipotoka baby ni mbali, tunapokwenda mbali, tumevuka mito mabahari mimi na wewe. Na kuna wanga wasiotukubali, walisema tutofika mbali, ona Mungu katupa kibali mimi na wewe. Baby janja janja sina, mimi nimemaliza, nimekuwa mtu mzima, nimekuwa kola kola sina, nimeshamaliza. Baby najielewa, najijua, hata mnioleze ba sawa.
Najaliwaona penzi limenona, eti kila kona naicheza ngoma, nabusiwa mwa mwa, akinitaka ananita baby, ananita honey, ananita sweetie, ananita, akinitaka ananita baby, ananita honey, ananita sweetie, ananita baby.
Slicer.